A-Dog, pull up.
Yeah, I stay true. I'm real. Won't say I'm blue. That ain't half real. Real. I'm for Fabi, the only person I'd rather be. Hey, hey, hey. Yeah, ruka ruka jungoma ina dunda. Cheza jungoma na cheza, ruka ruka jungoma ina dunda. Cheza jungoma na cheza, ruka ruka jungoma ina dunda. Cheza jungoma na cheza, nikikubamba. Yeah, nikikubamba lazima utacheza, nikikushika. Yeah, nikikushika achia hapo sasa, nikikubamba. Nikikubamba lazima utacheza, nikikushika. Yeah, nikikushika achia hapo sasa. Achia po sasa.
Gang gang,
yeah. Napenda rana siyezi deny likata. Fili kule burudani kapata. Ikwa kila mtia. Sai maganji ndo kitu na die. Nikizi wipe by maskani. Kule na paraji mini mnati. Mwanaume ni akili na swag. Mini na swag. Kili ndatumia yako. Demo ni bora urembo. Tabia na shima na kufunzi yengo. Mimi cheki na vitendo. Nina malengo. Sina mapengo. Meno ni kama za tembo. Kijana muluya lakini kizungu ni kani. Mesuma maseno. Kingi.
Yeah.
Crazy Uncle Fabi. Check. Listen. Anapenda ngoma, anapenda msanii kutoka Bungoma. Uncle Fabi ni noma, mistari kwa wingi vile na wachoma. Niliacha kusoma, nilipo fall in love na hizi mangoma. Nilijua ndavuma, sasa ona sahi vile na waburuga. Sina huruma na biti, ungurume na biti, somu ni hit. Wanavuma na kiki, mina shukuru nko fiti, junme bleach. Mistari ni mingi, uko ocho me biti, mini ko jiji. Na manguna ka 50, na enjoy yo hake kisonga na biti. Kakisheki bamba, mkange kuwa suti kake kuwa tamtamu. Samini na kahamu, bila su kari bado katamu, songa madamu. Jue ni angel si binadamu. Mimi ni fisi ni za kuhamu. Cheza ruka ruka jungoma ina dunda. Cheza jungoma na cheza, ruka ruka jungoma ina dunda. Cheza jungoma na cheza, ruka ruka jungoma ina dunda. Cheza jungoma na cheza, eh jungoma na cheza. Ya ngoma ina cheza, ruka ruka jungoma ina cheza. Ngoma ina cheza crazy, yeah. Okay, anko, yeah. Shout out to my fire boss Bishop Atundo boys in the building. Okay, anko, yeah. Check it. One time. Listen. But after pate kujana vikombe, juna walisha mbaka ni chigambe. Na wakilisha kujamchi bambe. Toka bungoma na kamna nare. Niko solo nona kamna rende. Bado na wakata na wembe. Kamoro no stab na rende. Na daifu wakatezo bembe. Toka na parana kamna ipepe. Te waroro wana pepe. Tatu kiveveka. Nende wrong niko ready kumasha. Manguna wako ready kubashi. Vile na uwa sinanga uruma. Na kikukumo neza jikuna.
Yeah. Gang gang.